Focus Music.
Chanty Supply!
Pen just go that you want done. Okay. Sikia. What? Hey, ah, hey, ah, Baba ko.
So, lancer.
Na fada mani ampao, mpato si waone. Mwona nejaris, kwenye kona sipigione. Amani ampao, mpato si waone. Mwona nejaris, kwenye kona sipigione. Amani ampao, mpato si waone. Mwona nejaris, kwenye kona sipigione. Kona mama nejaris, kwe sipigione patu. Nejaris, asipigione babu. Nejaris, osipigione patu. Nejaris, osipigione. Eti mama angali yo swagi awe Nekifiko sankai Hame mento yule wolo nona pare Apungoza kuruwa Kone kiza shata Leo maskene kapata na yale ya kwa Kisa resi kwenye kona Kone ficha na muona O mama konya kazanku menta kusobona Angali yo swagi awe Nekifiko sankai Hame mento yule wolo nona pare Apungoza kuruwa Kone kiza shata Leo maskene kapata na yale ya kwa Kisa resi kwenye kona O this bitch I'm wanna O mama konya kasa kumenda kusobona Mama nejaris Asi pigi yoni patu Nejaris Asi pigi yoni babu Nejaris Asi pigi yoni patu Nejaris Asi pigi yoni babu Nejaris Asi pigi yoni patu Nejaris Asi pigi yoni babu Nejaris Asi pigi yoni pincha Nejaris Asi pigi yoni kenti Mama poliza kama puto Kwelu nyama pito We kwa sabo we shangai majuto wa yupo Agiza kama cheese Bega keri Mbu wa kome shibabu we gyan talante Wana penta kutelisa Wekine wana ya weza We li goma wa gizki ya lasi mata chesa Kani waka yulisa Hila sote kamarisa We ila alipo pata bumbe kagisa Puliza kama puto Kwe dunia mapito We kwa sabo we shangai majuto wa yupo Agiza kama cheese Bega keri Mbu wa kome shibabu we gyan talante On a print of series, which in a 1 hour, where they go, my walking ski, Alasi, Matachis, Kariwaka Yurisa, Elasu Takamari, where you are, you go back up from the car. Oh, it's your one. On a print of his single, you walk home, Miss Shiva. Wana upenda kisigeri leo wabali shibabu Eti mama akitaka lampa lampa mina mpata lampa Akitaka pipia kunyonya mina mpata nyonya Akitaka lampa lampa mina mpata lampa Akitaka pipia kunyonya mina mpata nyonya Mina mpata nyonya, mina mpata lampa Mina mpata nyonya, mina mpata Wana upenda wabalishu, tunte wakomeshu Wabalishu, tunte wakomeshu Wabalishu, Familia zangu nye Kekolisi We msigo ngula mbotu avenja Tundu wako fosu manoti Kibanta umita Woko alamu Watafika di South Africa Nange skali guru Championi katoto Take us Mide uli wako furugwa Familia yankwe Basho aline wane tutwe zetu Matoru msi wakwe Alimino Kwe Tuende bosa dosi Keko machungwa Kwe E kondire Mende mendes Familia zangu za kesefure Familia yankwe Wanangu wa Chicago Mtuka masiketwa Mamla kama kalafela Toba Baba ako